Kale kumacha kunonya kwenjagala Ono mwana nsula kumutima Bilioni ya chiwanka Nikube Pademan Audio One Asula kumutima Obavuli chati ne mufuna Mwesunga sichiebaka Natambika no kumuluta Akikula ayaka Ayumila smile waseka Baby baby banange Ono mwana nsula kumutima Nabanzole ya naekwe na sima Zinkole ncho kubanga mufuna Kamuwane siri simu china Aliomu kwenye gala kumutima Chivora banyamu kawenzikirira Kanje ya guansula kumutima Zinkumatiro nsula kumutima Chivora banyamu kawenzikirira Joya kura banawe tokora kima Baby mukwano kwagala Tawuliza bigambo by'abantu Bagala twawula Kimanyi banjogera keyo Toli mulungi tonsana Wabula beeyogeza Sebesesa Nibye boogera nga babuzabuza Abo tebaagaliza Beeyagaliza Omukwano gwange nsuule batwale Waliwo abajajoli nga bakwegwanyiza Abokusa ba baby towuliriza Love tebalina Koze buli kyensobola neemazeemu Buli kimu ky'oyagala nkikoze eno byonna bibyo Gana maka gago mukwano njagala kuba naawe Ebintu byombiryeko nga gwompako Kivora banyambuka bwe nzikirira Nganjo yaggwa nsula ku mutima Nze nkumatiro nsula ku mutima Kivora banyambuka bwe nzikirira Joya kura banawe tokora kima Chivora banyamu kawenzikirira Mama rabani mukwano Kumisinga nyo yori chimanye Waduru mwonyi gabwe mkuita nusirika Na yosi gala guandi kumonyo Na otira bakwa gala chukori yao ndajanyamu Sikubia kubia bufana nyo Oina skin iyo tewe yerusa Bebyo nyiriro singa bebyo Sanja gala lafu yomu kwano chente sabu Kiraba mu future tebunjagala tewali alemesa Kivora banyambuka bwe nzikirira Nganjo yaggwa nsula ku mutima Nze nkumatiro nsula ku mutima Kivora banyambuka bwe nzikirira Joya kura banawe tokora kima Kivora banyambuka bwe nzikirira